Sama J, niko chini yako baba. We king uko high. Yakanitesa maishani na maradhi nikaugua nikakosa dhamani. Mteule wa Mwenyezi Mungu akanipeleka kanisani, nikatubu dhambi zangu nikarudi kwa jalali. Nikasema sitarudi, naenda forward side, hakuna kunitenga ni backslide. Namfuata huyu Mwenyezi every day and night, Jesus Messiah, that's why I decide. Penzi wa kweli hawezi kuniaibisha, enyi wenzangu ya dunia yatakwisha. Njoo kwake Yesu kiongozi wa maisha, hata kama maadui watakutisha.
Mimi niko chini wewe king uko hai, mimi niko chini wewe king uko hai, mimi niko chini wewe king uko hai, penzi lako lanifanya ni feel so nice. Mimi niko chini wewe king uko hai, mimi niko chini wewe king uko hai, mimi niko chini wewe king uko hai, wewe ni mwokozi penzi lako sijinai.
Nikiwa naye moyoni sina aibu, napomuuliza maswali mengi ananijibu. Ingawaje kuna shida na taabu, Yesu kiongozi kimbilio wa ajabu. Anasifika na wazazi vijana hadi mababu. Nikiwa mgonjwa Bwana Yesu ndio tabibu, yeye ni king, pia hiyo ni sababu. Anasaidia viwete visiwi hata bubu. Nilidhani maisha nisingefaa, but I thank God for reaching this far. Wengine ni wagonjwa, wengine wamekufa, lakini mimi na survive na mshukuru Maulana. Kama kawaida kwako nimedata, kukufuata hakika sita kuacha. Baba nishike nisi aibike, nikusifu mpaka shaitani aibike.
Mimi niko chini wewe king uko hai, mimi niko chini wewe king uko hai, mimi niko chini wewe king uko hai, penzi lako lanifanya ni feel so nice. Mimi niko chini wewe king uko hai, mimi niko chini wewe king uko hai, mimi niko chini wewe king uko hai, wewe ni mwokozi penzi lako sijinai.
Baba le shumara or magilani, oje gutsubat or nairodiani, kazi ya boringe jegi nono. You are the most high, na ndio mana nina sema uko high. Niko miguni pako El Shaddai, ninaomba Bwana uni bless. Kila nachofanya na muweka mbele, wakinikemea bado na msifu. Ndiye jana leo na milele, sitaogopa mi nitapiga kelele.
Mimi niko chini waking uko high, mimi niko chini waking uko high, mimi niko chini waking uko high, penzi lako lanifanya ni feel so nice. Nifanya ni feel so nice.